Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiraɓe heeɗiɓe iwde Studio Tamani on e jam Bocar Sur yettinta on kabaruji goduɗo e ñalawma o. Hande woni ko kananke leydi Maroc hiɓɓini balɗe nayyi ley dawol makko gom Mali ɗo en. Nden noon o jummidoyi e hooreje leydi Mali o jaate misiɗe Mamoudé Bamako ɗo ima holliti wiide dow temedere fuu sukaaɓe capantato ana e torraji heyɗere ley Mali. Nden no walde nde wona jeyal laamu Sun kañum e Sallo Loni Pam mbatidi hande faa kumpito dow adadu ɓe heyɗere waawi yottaade ley Mali. Dogotoro en golloɓe ley kereduɓe ana gondi e golleji batu maɓɓe boowaɗo hitande fuu. Nden no keredu keeriɗi nden no faa ɓe konjoto tiiɗallaji golleji maɓɓe hakkunde maɓɓe e keredunkoɓe ɗi. Nden no yiituma wuuri yambereedi ñalaande heeƴanaade haalaji ɗi muynuɗen ɗi en waɗama hannde. Darnde ɗemgal famminama ley yirwere suka ɗemgal ha nenno na haala nenno tabintinta suka ko foti laataade fuu. Bisimilla moɗon Studio Tamani. Hande woni balɗe nayyi ko kanake leydi Maroc o enna waɗi ley Mali. Nden no o jummidoyi e hooreji leydi meɗen o miside Mawde Bamako to. Nden no ɗum ana ɓeyda ñiɓinde giggol e hoolare hakkunde leydi meɗen ɗe. Nden no Abbas Famaguri kanko gooto e baccotoɓe ministre dinaji o enna holliti wiide kanankoɓe ɗiɗon ɓe enna tottodiran tottodirino hakkillaji dow ko heewi keɗoɗen. Oumar Waygalo,
yo ɗum finde mawde noon ɗum woni hakkunde giɗiragu kañe e enɗam hakkunde Maroc e Mali. Ƴeydu yo ɗum balligu mawɗo ɗum woni hakkunde alsilame en. Kanko hoorejo leydi Maroc o o wardi ko foti 10 dewtere. Ɗum ne o hokkan ɗum hoorejo leydi meɗen ndi kañum du hokka yimɓele janguinoɓe ley Mali kañe jangoɓe ley Mali. En jiihi arande ɓe naɓi ko foti almami en 100 Maroc to faaɓe ekkintinaya ɗum en. Ɗo e lebbi ɗiɗdu e mbawi wadde hono muɗum kasen. Ɗum ana hollita wiide Maroc ana wondi e Mali joni fa alsilama ko fina tawa yara yesso e leydi meɗen ndi.
So lanɗo jaɓi jango hoorejo leydi Mali o enno ɗow tan mo Maroc enna asiyi 2000 faa on yamira ɓoggi courant kesi puɗɗa naftorede. Nden no hollitide fa hande keño soldat si tubaku goto enna jeeyaɗo e fedde serwalde enna barminama jihadinkoɓe ley laamu kidal wattuɓe lohotono bomɓe anniyaji ɓe. Nden no hollitide fa hande imo holliti wiide ley Mali dow cukalloy temedere fuu capantatoy. Nden no ana e makkoy koye heyɗere mawde jaali beete hande walde nde wona jeyal laamu Sun kañum e Sallo Loni wiyetende Pam mbatidi faa kora adadu yimɓe ɓe heyɗere waawi tampinde ley Mali. Nden no Oumar Waygalo mo lamdodiri e Burima Allahye Touré hooreejo dental baali jama Mali keɗoɗen. Oumar Waygalo
jaati,
sa ƴeewi hono heyɗere iɗum ley Mali fur ɗum woni wayde ñamde faa haara. Arande ni ley laamu sigaso wiyeno hay illa tiiɗalaji ɗi gaare saaha leydi meɗen ndi tawama ley saaha leydi meɗen ndi fuu iɗum ley hen. Hon nokkuji goɗɗiɗo ñameteɗo woni ɗo do atta hono ñamdu lobburu woni ko wala ɗo nan fa ɗum heɓa noon ɗum naɓirele saaha leydi meɗen ndi do attawan yaafa. Ɓeɗum ɓuuri fu torude ɗum woni sukaɓe ngala hitande wattere yaade fa e duuɓi joyyi. Saabi so debbo ñama e fa haara ɗum watta hono soko reedu muɗum firtoto na ɓiɗɗo rimete wasa wardude e yonki ko. Hay ɗum fuu hani haɓede tafen fa ƴeewa hono sukaɓe ñamirta fa ɓe kaara.
Dogotoro e Mali jooɗiɓe keroduɓe ana gonno e batu mum en noga e goho boɓaɗo o beete hande. Nden no hitande fuu ley hono tiiɗallaji nden no ɓe tottodirta hakkillaji dow muɗum ɗiɓe jogui ley keredu o banggal cafaji tirsuɗe e ley keredu o Salmata Daw lamdodiri e karamogo nimaga kanko mo hooreje walde dogotoro en keredunkoɓe keɗoɗe. Oumar Waygalo,
l'année dernière
hitande ƴaɓɓinode min golli ley ñawuji kewɗi ɗum woni ñawuji ɗi wana hono daɓoji jaati jaati ɗi. Min golli ɗum fa hewdu ɗum woni ley kereduji leydi meɗen ndi. Wakkati jonoɗu ɗum woni ceeɗo jaam ɗiɗam goɗɗan kasen hono koɓe noddirta laboratoire ko. Miɗen gondi e wadde ɗum fa min ƴeewa hono min jokkitirto golleji amen ɗi fa golleji amen ɗiɗi laatoɗi fo golleji jottiɗi. Ka tiiɗalaji ko woni ley hen ko ɗum woni ñoɓɓe ɓe gaddataki ley dogotoroji ɗi lawlaw fe ɓe gaddataki fa ɓe tampa. Hay nde ɓe tampi nde soɓe gaddama nde fo a tawan hono sawrude ɗum ana tiiɗi sanne. Hay ɗum joni miɗen gondi e gollude fa hono walde jaati joƴƴinore ɗum woni tiiɗo e hono ñawɓe jaati ley kereduji ɗi. Min ƴeewa hono min cawrirta ñawɓe menɓe ley kereduji
golleji
haɓugol e ñaw jorgal cukaloy jibina koye kanyum e fade makko e jibinede puddi jokka kenye leila mu kuchala o en ko buri rewbe ujinaji temendre ujinaji chapande joy be dubi sappo yaade dubi chapande nay e jenay ana gondi e fesede faandene e o nyaw den hollitama o nyaw ana fuudi le mali fa sanne den do temedere fu chapande joy e jetton ana baawi geyede David Kulwali landondiri e maham mahamadu magasa hore joddental dogo toro en laamu kuchala kereden Ousmane Diko
ko l'objectif c'est
imade mu yo wadde fa nyaw bi tetanos dun nyaw jandi laba fa wiyatal e le rewbe sowibe kany e sukabe pati dun latano jamarnde rafi cellal nokki jukumani cellal sappe jeegon le leedi ndi di do pikiri wadata dabar celludo yo fikude ujinaaji chapane jetto en jeegon e rewbe temere didon e chapane jetto e goho tafen sekito rewta hen rewbe ujinaaji chapane jeegon njoyon rewbe temene chapane jeddon njoyon yo dun rewbe tan imana sabe kambe ngoni fewtube e kutteji nyaw jandi o wudduji tacete se sukabe de mama kanabe deene e o do nyaw rewbe wobbe du yo warabe fa dewle kebe sukabe kambe du e keban dabere no chaldi mabbe denoro e o do nyaw jandi
on cible les femmes
yabereji jitu mawuri nyalande hejanande halaji di muynuden di en ngadi hande yirwere suka yata chagal demgal makko dum woni hala ka o muyni ka jati ari sidi be lamdondiri e Musa Jabi kanko mo horejo kiddo service kuma ni do tabital halaji mali do en kede don Ousmane Diko
la premiere influence
ko buri heddade hore suka fa abada yo demgal saram ana walla dum andudu ko heewi e ley ko halata dum andirta aduna yo dum yuko hakkilo makko mi jale e ley hakkilo ko reje ko halata fu yo ley demgal gal sara be kalata gal o famata ko heewi e andal fu yo fuddiran ko anduda feede e ko a anda ko andi dum pati ittu dum e hakkilo makko a walla mo o golira dum beedanama ko humpinimo ene en gaddi demgal janalal gal geejuji mun an certi e ko kaleten dum nabata en yeso
sala san marche pas
yambereji hitande jeno berde midin tambala mu kay puddi hitande kenye denno holliti de wir kiki de kenye lamdinbe di be neno bami anniya mawdi mojintingol galleji di nonu den tubakobe faabe ngolla dun di en fa gasa nokure mardude be ngada dun dun woni tabangaaje meden kulle de mbawde marde ton ana mbawi dun yewide denno tourist en architecture mo lamdondiri e gegen aliste dakuno dakuno denno horejo yambereji di en nakere de Umar Waygalu
tetane ona
le itani kene min fu min ngadan tu gorgal amen dum woni le gendi noddirteni madine de dum won tata piltino wa tonka illa ko boy ila jamanuji tuba kube min jawandu no min gattira ko dum woni e fina tawa fa dum yirwina dum woni laamu kay o fof dum yirwina commune hawa demba ya o ko la ko commune o laami an buri gelle sapay hunde dum min jawno min gattira do dum woni kulleji jeweteedi tawe e fina tawa le leedi meden di min ngadan film dum woni le hotel gallure gonde le kaynde min jaltinanto film o yalla dum laato gallure jar jar dum woni gallure ngadore fa beedi dum woni keballe laamu kay o fu
yewtereji gadeteedi do giggol holare e ballondiral puddan jango den ko buri sukabe temede jeton ngaran iwde e leede sappo e jeego den no duude afrique europe kanye asie din yambereji ngoni ballon koyde doddu e diwgol fa yotto ballon juude kanyum e hunok tilsitin ko wete tinisi tabal ko fade men wayno dirde kede den Ousmane Diko fa o humpite donu al haliji rat le mali jango bismillah
asawere jango bam ko jakanaama degere sappo e jeena pinte betay chapantate nay kikiide nange wada nyaloma ofu kammu laptan jemma hendu seeda wifon kuchala jakanaama degere sappo e jeena pinte fajiri chapantate tati kikiide kammu laptan hendu watta sanne tawde no buru fu bubude jakanaama degere sappo e didi betay nogay didi kikiide tumbutu jakanaama degere sappo e nay betay nogay jetti kikiide gaawo jakanaama degere sappo e jeedi betay chapantati kikiide wulare wadan seeda kay jakanaama degere chapantati e joyi e leelaamo kay o keda studio tamani e do radio joddondirde mudun di ngoni radio kurukan fuga gonde kiite kanye radio nostalgie fawarde radio rural kay
sakiraabe do kaddude hande bangal kabaruuji muñon seeda yewterana wodi hande woni ko nenno kanaake leydi maroko hibbini balde nay do meden do kanko e horje leydi meden o be njummodo yi miside mawde to hande ima holliti wiide do temedere fu sukaabe chapantato an e torraji heydere le mali nenno ko baale de ngana jellamu ana gondi imade adad mabbe nenno dogotor en gollobe le kiredube ana gondi e golleji batu mabbe bo waadi di en hitande fu en dum e le kiredutu en faabe konjo dotti dal mabbe yituma wiri yambareji nyalande hejanande halaji meden di en den no gadi hande e darle lengal hala mudum famminama ton jama hande dum wonno do kadde on jarama en jiko warata